Yeah.
Nice crew. Z-Legend.
Yeah.
Little Baby. Trista.
Yes.
Let's go. Nalelo wacha bapapa ni mbuka wale muna chinde pichiri lale sambusha.
Yeah.
Hili onse bapepele la down phone mba wali daba mushine la kwa chine bafo. Ama palo yankonke konse mwelesa na papa topo na ikata ponsi. Yeah. Pale bapapa alwa, yeah. Nyaka no kufilwa, yeah. Lugululu na mishila mufilo kulwa. Life endi na hilo wa full sugar, mama enemies wana pull me a trigger. Namba wali daba watafiata la chichika wale nje wanshaka pisha patinde chichika so. Mwelesa ee. Mumpale, na papata nendo mwabuta he. Konsoko ndia na kale, balika na papata ine na kulesa. Liko palpanchi pa febilite, nukulanda mashuwi ya bifaline. Ati life ndi kala fe panshin, kala chula chula fesha ka epo kuntanshi. Fewa landa ndabo mfuwa, maetra njose mule shili abo. Adiose nga barola ndasa iba. Lava na mupashi wa mushilo, uwa mushilo, uwa mushilo. Who am shiro? Next touch, gana lole show, kunde mwana jealous. Mufyo nchitabe na taba mwana mwana sense. Baba na hatred, jina discourage. Bafuwa febe na waba frustrated. Kusaiju, kuli betrayal. Hogati, busheba na njaba na ngtebo. Baoyo wafuwa fende filo leo sabo. Namba fipu muka filo senga miza oh. Hai fendi na hilo wafulu sugar. Bama enemies wana pull me a trigger. Namba wali tapu atafiata la chichika. Wale njaba nshaka pisha patine chichika so. Mwelesa eh. Mumpale, na papata nendo mwabuja ye. Konsoko ndia na kale, balika na papata ine na kulesa. Liko palpanchi pa febilite, nukulanda mashuwi ya bifaline. Ati life ndi kala fe panshi, kala chula chula fesha ka epo kuntanshi. Feba landa ndabo mfuwa, maetra indiose mwile shiliabo. Adiose nga balila ndasa iba, lava na mupashi wa mushilo.
Ina nyosenga bambuna iba fiati ba moneni varia bala yufata padi nifo ba kuata. Yeah, umupashi wa mushilo nao wali nkwati la mapange yami kula nse shahidi ya balu wani ba mpala.
Nama na mupashi wa mushilo,
uwa mushilo, uwa mushilo, uwa mushilo.
Nama na mupashi wa mushilo,
uwa mushilo, uwa mushilo, uwa mushilo.
Nama na mupashi wa mushilo,
uwa mushilo. Uwamshiro
Nalisiwa bilamba fiandi sasa shenu mwebo. Nalisiwa ufaya fende chula chula fende pita na fende lomba lyose. Mukesha kuposa tubanga lelo kumba. No kumibwele la bantu waba mudine mukulu yo.
Nice crew, those powers in the powder. Watch Tiger, Young Kela Vashke.
Young Kela Vashke.
Shabba dabba dabba.